Sumnyango, wezolimo nothuthukisa kwendawo zasemakhaya. Silapha esikhaweni esethiwa isesikhaleni. Ukuzogoma, uzogomela isifo samarabe. Lapho kulindeleke ukuthi ke umphakathi wala esikhaleni ufike ngobuningi bawo ukuthi ke uzogoma ke izilwane ke esihlala nazo endlini. Izilwane efana namakade. Neilwane nezinja ngokunjalo kodwa uma ufike ke nonogwaja balethe ngoba nabo bayathwala marabi so ke singajabula ke ukuthi umphakathi wala esikhaleni ke uphuthume kakhulu ngoba isifo esihlasele kakhulu kulezi insuku esesihambe nemiphefumulo ethi ayiyele la phakathi kwemithathu kodwa kuyasolakala ungathi ke mihlanu kahle hle uma sesiqinisekile lezi ezinye izibalo ezilokhu ke zingena siyanincukusha ke emphakathi ke ukuthi ke ibani nathi la ukuze siphephise ke izimpilo zethu kanjalo nezilwane kakhulu sifuna ukugqugquzela ukuthi uma sizojovela lesi sifo sishiye izinja kuphela sifuna ukuemphasize ukuthi namakati empele namakati kakhulu akwazi ukuthi asichele kakhulu le lesi sifo kunezinja singajabula ukuthi ke sibambisane ke kulomkhankaso nomphakathi wala esikhaleni
umuntu emisiwe selunywe injaki owaba ne contact nekati malenzinja
siya kusaka ukuthi ke uma ulunywe injja noma abe ikhwebhile nje kancane kanjalo nekati kubalekile ukuthi ke uphuthume kumtholampilo aba Department of Health sesihlanganile ke kaningana nabo bayazi kahle ukuthi ke yiziphi izinto ofanele ukuthi ke bebe bezenzile ekulapheni lo muntu ukuthi ke singakwazi ukuthi ke sidlondlobale lesi sifo ngoba uma kuhlala isikhashana abesisalapheka lesi sifo and futhi ke sisifo ke esenza umuntu ahambe emhlabeni kabuhlungwana ingakho ke fanele sisithathe very seriously le ndaba ke yokugomela lesi sifo nokuthi uma uke waxwetjwa ke yiso isilwane ukwazi ukuthi ke nomi kanjani uphuthume emtholampilo
okay uma ungakwazanga ukuthola ithuba lokuthi uzogoma la namhlanje usungaya kuphi nje ukuthi uyogoma njalo
uma ungazange ukwazi ukuthola ithuba lokuthi uzogoma namhlanje maningi ke ama office aka agriculture akhona bohlala benilindele nje ukuthi uma ufika ufuna ukuzogoma inja bakwazi ukuthi ke uthole usizo mufika ke mungalazi ukuthi likuphi umuya ema officeini kumasipala bazokutshela ukuthi likuphi ioffice lika agriculture kanti nawo amakhansela njalo anelungelo lokuya kuma officer ka agriculture bayocela ukuthi abezolimo bafike bezogoma izilwane emawadini abo
siyabonga